Ssaabasumba w'essaza ly'Ekereziya erya Kampala Paul Ssemwogerere alaze obwetaavu bw'eggwanga okusenyesera ku ndabirira n'enkuza y'abaana bato mu by'ensoma mu by'obujjanjabi ate n'okubasigamu empisa eggwanga lisobole okubaganyulwamu mu dda. Ssaabasumba abadde akulembedde mu kitambiro kya Missa ku lutikko e Rubaga okujjukira abaana abattibwa ku mirembe gya Kabaka Kerode bwe yali anoonya Yesu Kristo okumutta nga muwere.
Basabire ko aye n'okusabira bazadde bammwe n'okusabira gavumenti esobole okubeera ng'ebakuuma bulijjo. Poliisi naye bakuume, poliisi erina okubakuuma abaana, gavumenti ky'ebeeteekawo amalwaliro nti baba tebadde sobola kugenda mu ddwaliro lya ssente bagende mu ddwaliro lya gavumenti abaana basobole okujanjibwa bawone. Naye oluusi ne gavumenti eremererwa n'eteekayo ssente ezimala, oluusi abasawo abakyamu ne babasaba ssente abaana ne bafa. Tubasabire nga twebaza abazadde abaatuzaala n'abazadde tubasabire abakkiriza okutuzaala ne batatuggyamu mbuto. Ne batatutta muzadde tubasabireko ali n'abazadde abaafa nga batuzaala wala abazadde abafa nga bazaala.
Ssaabasumba avumiridde ebikolwa ebyekko ebikolebwa ku baana abato ensangi zino omuli n'abakyala bajjamu embuto ne basuula abaana mu kaabuyonjo.
Ono tukuza olunaku luno nga tubajjukira naye nga tujjukira n'abaana bonna bonna abonyaabonyezebwa ensi babonyaabonya aduli batta 15 gokka naye kati buli lunaku lwokka lwokka abaana abattibwa basukka mu miliyoni abamu babatta babasuula mu toyireeti abalala babakasuka ebweru y'ensoma lwaki tulina babies home ey'ensambi abazambya babies home babies home endasanyu babies home erina mirembe endala Father Kalanzi Raymond naye yatandika babies home abantu bakasukayo abaana bandibadde bafa babalonda poliisi ebalonda nga bakasuse nga tebannafa ne babatwala mu bifo ebyo ne babalabirira bulungi.